Sim City World.
What's it that I am juju on your many and Timukumu Pastor Joe Bichem?
But I'm low, low. I cannot go on Yemenia, on Yemenia, on Famo. I wanna be poor. When you had a man, I was in me.
All right, yo.
Ramen, but we can't do me.
Since you can't, I want some more doors in your area. You won't try the seminar. Ya sembina mama na wenye shede mwinka.
Yeah.
Akume ina wode ya.
Yeah.
Si, take it easy baby. No ye gidi gidi akumase midi onjo numupi.
Midi bibia ya wakacheme. No deli njeni mdina deni. Midi bibia ya wakacheme. Mesi somu wakati na beni. Midi bibia ya wakacheme. No deli njeni mdina deni. Midi bibia ya wakacheme. Mesi somu wakati na beni. No deli njeni mdina deni. Midi bibia ya wakacheme. Mesi somu wakati na beni. Midi bibia ya wakacheme. No deli njeni mdina deni. Midi bibia ya wakacheme. Mesi somu wakati na beni.
Original Movement.